ba kuzolunga. Qiniseka ungalahli themba kuzolunga. Yonke into inexesha, uzofika. Qhubeka. Yonke into inexesha, la